manushali la nami wahamba nami smagate amanyabonga ithi noma kukhathekani kwathwa mina ngiyawazi obothe wano inkosi oyinkosi yamakhosi. Jesus.